ramadaan mubaarak ayaan dhammaantiin idilanaha dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan la kowsanayo ibraahinow bisha barakaysan ee ramadaan ee noo curatay ilaahay waxaan ka baryaynaa in bishan uu barakadeedana siiyo noo dambi dhaafo intana dhegaysanaysa ee v o eda ku xirnay inta sida gaarka barnaamijkan ugu xiranay inta isguursanaysa in dhammaantan bi ilaahay noo dambi dhaafo ramadaantan ramadaanteedanu ilaahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyey bashbash iyo barwaaqo ramadaan mubaarak
qalbi furan ayaan kusoo dhaweynaynaa bishan barakaysan ee ramadaan
jirki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muminiinta bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muminiinta bilkhayr adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaa ilaa boqorka abaalmarin